nani tikumvera nyimbo dzavamwamba anangu anga dikoma
talopi
Amaganiga gudia gira nchito Amapuna gungo beza usa gira nchito Wakuba wakona, niku gira goma Niga ngogo beza niku koma koma Yeah, Tello B, iwe, Mr. B, yeah Tell them guys kiti dola lipa mala Siku funa ghetto yote kutasi kukala Work hard, if you want have money Mugali mbana ndiyo tola tola Mozaku manano ndi tea la money
Wakubayo, tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo, tika mpesa Tipange jani goni
Jimu mwine jimu cheke 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 O sampa tampana, sambleke leke Akuba wawa, ama funa kujipula Sana vigu wawa Kamena iferi kuchimbila mkero Jigo mkwila mkero, yotuka mapoto Kuma wedo kansana, ama ikoto Kuka ibeza so imene na miloto Ndeo ina ango wela, ango kubela Ndeo ina ango wela, ango kutengela DNL, jiga mupeza mene ya kufuni kateala Alireja kwa upaka ngati kwa yala Asake chukuta kanka, msaka ndalama Wasa mpata para, aka pezeka Kume Ama mwaka zibana atu awa Akubaya wawa sama wasegelela
Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni
Sekele sekelele sekelele sekelela Timu cheke cheke nyenya 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 timpangeka nyenya Yeah Tayo na timu peke Petro timu chile Osamu pata mpata uyuyu timu tu Huni chava ziko Osamu vela chison uyuyu timu tu Vali veza mbuyo Waba weka usalile Waba weka usalile Waba weka usalile
Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni Wakubayo tika mpesa Tipange jani goni
Download ani tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawianga.com